Hoseng hona mokgatlo wa Democratic Alliance o ngolletse khomishene e tsamaiswang ke Judge Ntate Judge Zondo hore a fuputse ditlaleho tsa bobodu le ho hapuwa ha puso tse etsahetseng mona pusong ya Freistata dilemong tse robong tse fetileng ka tlasa tsamaiso ya Ace Magashule. Lengolo lena leo re le ngotseng ho moahlodi Judge Zondo le kentse ditlaleho tsa bobodu tse ka bang 17. Re na le tumelo e tletseng ya hore Ace Magashule a biletswe ho hlaha ka pele ho khomishene ho tlo arabela tse ding tsa ditlaleho tsena. Re kopa bohle ba nang le tsebo ka tse ding tsa ditlaleho tsena ho ikopanya le khomishene re tsebe ho bona hore re rarolla mathata a Freistata.